Here's another one. Walisha sema tangu zamani, wakudumu kwenye penzi sitakuwa mimi. Kwa maneno ya majirani, kwa tarabu na vijembe mitandaoni. Mission Town ya pamjini, wakaona yeti kwamba tuendani. Wanamuziki ni kitu gani, kumenipo tofauti walivo dhani. Ninganyangana na miyai, weka mapozi walingiai. Kunja sura, si wajibu wakikuliza wewe. Ninganyangana na miyai, weka mapozi walingiai. Kunja sura, weka mapozi wakikuliza wewe. Mapozi na we, wena mapozi na we. 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 I say ni wewe my boo, and I swear nobody cute like you. Simama kidogo, onyesha mikogo. I say ni wewe my boo, and I swear nobody cute like you. Simama kidogo, onyesha mikogo. Kwa pozi kwa makusudi, beba makuzi watoto juzi. Siyari wafesti po kwenye mudi. Honora tana. Nganyangana na miyai, weka mapozi walingiai. Kunja sura, si wajibu wakikuliza wewe. Nganyangana na miyai, weka mapozi walingiai. Kunja sura, weka mapozi wakikuliza wewe. Mapozi na we, wina mapozi na we. 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 I say wewe my boo, and I swear nobody cute like you. Simama kidogo, onyesha mikogo. I say ni wewe my boo, and I swear nobody cute like you. Simama kidogo, onyesha mikogo. Natie kwa pozi kwa makusudi, beba makuzi watoto juzi. Siharibu festi po kwenye mudi. Honora tana. Mapozi na we, wena mapozi na we. 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 Yeah, yeah. Here's another one.